once again.
Mini soldiers, you're gonna be better, Pisani, Pisani. But I'll get a holiday, Jui Kundani, Kundani. But I want to see a house, I'm gonna take a bag.
Kutafuta nikiwa kule sokoni ama hospitalini, hiyo ni juhudi yangu ili mkono uende kinywani, ni kwa upendo na amani, sitaki bacha mtu nyumbani.
Sanari mafanikio siyaoni bado kumbari. Mini soldier nipo kwenye ukame, niko hapo kwa lilio wa mamoja na watoto ya timo wamejaa Dar es Salaam, wananifanya nilie machozi damu. So nenda nyumbani kumwambia mami, nasema niwe strong kama tizi army, ananipa mkate leme na boots, nasimama mbele yake na salute. Yes, mini soldier wakilisha kama president, niko hapa kuwatetea wa resident ambao wana struggle kila siku mjini, wanabeba cargo. Hii ni kwa masoldier kila pahala, wanaamka mapema kama kondo daladala, kazi yao kutoa huduma kwa abiria, kuwazuia watoto wasipate na malaria. We ni soldier hata kama ni HIV carrier, mbele kuna baria. Mimi ni mzazi ambaye sky buri asubuhi naimiza watoto ende shule. So we ni soldier, city soldier, I'm a soldier baby.